Avojera Health Center 3, edwali erisangibwa mu ggombolola ye Ngwedu mu disitulikiti ye Buliisa, lirwanagana n'obungi bw'abalwadde abagenda beeyiwa okwo, gattako ebbula ly'abasawo n'ebbula ly'eddagala ku ddwaliro lye limu. Obulamu bw'abantu 10-10 ne busibwa mu katyabaga. Eddwaliro lino lyali litegekeddwa lijjanjabe ng'abantu 212, kati likola ku bantu 500, nga mulimu n'abava mu Buliisa Town Council, Wanseko Town Council, Kigwera Sub County n'ebitundu ebirala. Kitegeeza nti buli lunaku eddwaliro lino likola ku balwadde 200 oba 300. David Lukumu, avunaanyizibwa ku ddwaliro lino, agamba nti embeera nabo erabika ng'ebayinze. Mu kiseera kino balina abasawo 17, so ng'eddwaliro lino lyategekebwa libeere n'abasawo 56. Agamba nti ate ebbula ly'eddagala lyo lireetedde eddala ekizibu, kubanga n'erirwanyisa omusujja gwa malaria ogw'ensiri terirabika, gattako eddagala eriweweeza ku ndwadde, eddagala erikozesebwa mu kugema, n'empiso zennyini ezikozesebwa okukuba abalwadde tebazirina, enkampa eza gloves, zikaseta, awamu ne gozi, byonna tebabirina. Omu ku basawo bannansi atayagadde kumwatuukiriza mannya, agamba nti kyebaliko kizibu ddala, kubanga batuuka n'okulaba ennyiriri ez'abalwadde abaagala okufuna eddagala naye nga n'ekyokubakolera tebakirina. Abamu ku batuuze mu kitundu ekyo bagamba nti abasawo oluusi kye bakola kwe kulagirira abalwadde bagendeko mu malwaliro ag'obwannannyini oba bagende balabe oba bayinza okufunayo obujjanjabi. Sylvester Tumukurate, omumyuka wa RDC wa disitulikiti ye Buliisa, agamba nti gavumenti emanyi embeera eno era eteekateeka okubaako kyekola, wakiri n'eddwaliro lino lisumusibwe litwalibwe ku ddaala eddala.